Umfanekiso weshumi nesishiyagalombili. Emva kokuba uJesu esefile esiphambanweni, abangani bakhe basingcwaba isidumbu sakhe emgodini. Umnyango wengcwaba wavalwa ngetshe elikhulu. Amasosha aliqapha ingcwaba ukuze kungabikho ozontshontsha isidumbu sakhe. Emva kwezinsuku ezintathu abesifazane ababengabalandeli bakhe bafika ethuneni, kodwa uJesu wayengekho ethuneni. Kwakukhona ingelosi. Ingelosi yathi, uJesu uvukile akekho lapha. Ingelosi yabe seyinyamalala. UJesu usaphila nanamuhla futhi uyasizwa uma sikhuleka kuye.